sikhuthaza ukudluza abantwana abancane lolu hlelo. Bonke abashadile babhane nesinqumo sokuthi kunini la khona okumele khona bathole abantwana. Ziningi indlela zokuvimbela ukukhulela lokhu nebala okuvumela abagane nebathi ukulinda emva kongena emshadweni ukuqala umndeni wabo naphakathi kulamaniseni abantwana kumbe nasekukhetheni sebenela ukuba nabantwana. Inkila kayitheka ukusebenza konke lokhu ukuthi kunokubukeka gxeka ngokusebenzisa amaphilisi kumbe indlela zokuhlela umndeni. Ohlelo olulandelayo ezomndeni sizobe sibuka izindlela ezahlukene zokuhlela inzalo bese siletha ulekelelo ngokubuka kubuKristu. Hlala ungasuki. Ngiphinde ngubingelele ezomndeni uhlelo ulethezeluleke eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Umakoti usibhalela umbuzo wathi, uthini umbono wenu ngokusebenzisa amaphilisi okuhlela kumbe umjovo okuhlela? Sisanda kushada, sizama ukucabangisiza ngendlela eseqopheleni eliphezulu ukuthi sibuke kanjani ukuhlela, kodwa sithola umyalezo ohlukene kubahlobo bethu, amalungu omndeni nodokotela. Omunye umzane esimaziyo ukholwa ukuthi nalihlobo luni lokuhlela umndeni lumelene necebo likaNkulunkulu. Asazi sicabange kuphi uma kunje. Njengoba uyibonele umbuzo okuhlela inzalo ungayisihloko esinonqobuzana nesibucayi ikakhulukazi kubazalwane. Siyabona ukuthi abazalwane abavele endaweni ezehlukahlukene ekholweni babakholwa kukholo okuhlukahlukene bafinyelele kuyiphethe ezahlukene futhi kithi ke njengeministry yezemndeni engacheme ebandleni thizeni asibone kwamthana nathi ukuphoqa imbono yethu kumuntu. Kodwa ngoba usubuzile sizophendula ngokudlala ezinye zezinkolelo ngokwengqondo eyumgudu weministry yethu bese sichaze ukuthi lemgomo ithathana kanjani nokubuka kwethu ukuhlela umndeni. I-focus on the family imile kutheni yonke impilo yomuntu ingekhethekile nengcwele nokuthi impilo iqala ngokufukameleka okuwukuhlangana kobudoda neqanda. Asikhole ukuthi kubi ukuvikela ukufukameleka nokho simelene nohlobo lokuhlela inzalo olwenzeka emva kokufukameleka kweqanda okuqeda impilo okuvimbela ukutshaleka esibelethweni. Ukuhlela inzalo osekube ngindaba mlonyeni ngoba okunye kwakho kukhulukala ukuthi kusebenza ngokubulala osekufukameleke esibelethweni. Lokho ke udaba ngokwalo olwehlukile ngoba ziningi indlela okwakheka ngazo amaphilisi okuhlela inzalo nemjovo yokuhlela inzalo. Kunohlobo ukuthi uma ulisebenzisa lungavimbeli ukufukameleka kweqanda kodwa kunalokho iqanda libe ngaphandle kwesibeletho. Asivume ukuthi ke lolo hlobo lwamaphilisi olunjalo luyinkinga kulabo abakholwa ukuthi impilo iqala ngokufukameleka kweqanda. Ngenxa yezo zathu, i-focus on the family ayivumelani nohlobo olunjalo lwamaphilisi okuhlela. Kunohlobo lokuhlela okuyilo olungcono ngoba lona luvimbela ukuhlangana kobudoda neqanda. Odokotela abaningi esesibabuzile bona bakholwa ukuthi lamaphilisi anengxube eyenza lichoboke iqanda selifukamelekile. Abambala bathi nanxa kunjalo banomuzwa ukuthi kumele abesifazane baziswe ngakho. Abanye baganene ukunqenda ungasebenzisi isanhloba lezinhlobo bagcina bekhetha ivimbamngcele enjengejazi lomkhwenyana nokuvimbela ukudlula kobudoda ukuye emaqandeni. Abanye kuba ukucupha ikhati ngokwemvelo ukuze bahlele umndeni. Konke lokho kungacinga ukuhleleka nokulungiselela kusenesikhathi nokucabangisisa uma kuqhathaniswa nezinye indlela. Odabeni ke lolabo abaye behlisa amandla omthambo osuke egetelweni ngenhloso yokuba ungahambisi ubudoda luya kwiqanda lakhe. Sithanda ukushiya leyo ngxenye ke nomuntu ngamunye ngamunye azihlulalele yena. Ngezathu esobala sokuthi iBhayibheli aliphawuli ngqongqongqo kumbe specific ngale ngqubo. Ezindabeni ezinjena sikhuthaza ukuba ubaba nomama bafunisise uholo lukaNkulunkulu qede bemukele uholo lwakhe. Sithanda ukukhomba ukuthi kusengavaleka inzalo impilo yonke ongeke usakwazi ukulungisa kabusha. Lokho ke kumbuzo onqala kwabashadene abakholwayo ekutheni uma befuna ukuhlala bevulelekile ukwazi ukufumbatha umntwana nxa sebenquma ukuba bekwenze lokho kanjalo. Sekukonke siphamisa ukuba udaba lokuhlela umndeni udaba oludinga ukubukwa ngomthandazo omkhulu neluleke eziningi einenhlakanipho kubahlobo abazali nasebekhulile abafundisi nabezempilo abangongoti abathembekile. Kusemqoka ukwenza inqumo kule ngxenye ngokuba uthole usizo nolwazi oluningayo yonke indlela nokukhaliphiseka konke. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.